Kani na wodi kasa onwani wuye ho tumi bay na wodi kasa makoma to ye ayarefo nyayaresa adidem fitwe so wabefie sayachi wa yetiasi enunti yabeko so asomodaba tumi bay na wodi kasa onwani wuye ho tumi bay na wodi kasa Makoma to ye ayarefo nyayaresa adidem fitwe so wabefie yetwe wa yetiasi tumi bay na wodi kasa onwani wuye ho tumi bay na wodi kasa makoma to ye ayarefo nyayaresa adidem fitwe so wabefie yetwe wa yetiasi tumi bay na wodi kasa dada hasikosa onwani wuye ho tumi bay na wodi kasa makoma to ye ayarefo nyayaresa adidem fitwe so wabefie yetwe wa yetiasi ɛfiri sɛ nyame yɛ ɔsahene ama nyinaa koto no menso mɛkoto no bi na mɛboa ne dintaa nyame yɛ ɔsahene ama nyinaa koto no menso mɛkoto no bi na mɛbo ɛfiri sɛ nyame
the Lord. Everybody say, Nara, Nara, say.
Nara, Nara.
Let the heavens hear your voice.
Nara, Kele.
Some of y'all been sang a song. It says,
hey, Yahweh, hey, Yahweh.